wewe washa choka. Aha.
Kibish tunasonga, nakazia kama songa. Kibish nyoza mashabiki mtani mtasponga. Usiwe mbishi ngoma noma, wa mwisho hadi wa kwanza, Alpha na Omega. Usiwe bish goma, ni transformer. Yasho hadi wabwa kaza my friend goma. Bongo hadi ulaya with empire tunawa choma. More flames, more fire, more money, more maker, yeah.
Tupo kita, ilo tazani tupo lepo. Maisha yetu ya metawaliwa na mateso. Paka tuwamini kama tutayona kesho. Kita follow bet ya kesho. Atufagili mabisho kwenye latu wakaba koo. Tunasaka ramani, tunaacha kwenye vyo. Acha watu ni sisi, tunaingiza do. Hatuto inao do, hata wakiomba pro. Kwa wahunisha kwa soo kwenye show zao. Tunawazika bila promo. Zero tempo, acha tuwape somo. Na hundo mwanzo, sio na kikomo. Na tunashogo na raisi waloshika soko.
Kibish tunasonga, inakazia kama songa. Kibish nyoza mashabiki mtani mtasponga. Usiwe mbishi ngoma noma, wamusha kiwa kwanza, Alpha na Omega. Usiwe bish koma, nitra soma. Yasho hadi wabwa kaza my friend koma. Bongo hadi ulaya with empire na wachoma. More flames, more fire, more money, more maker.
Iso moja, bili, tatu, nne baka tano. Ni mitano dani ya dakika 15. MP, onesha pano kono yona kwa mono. Wape somo, walopotea wambia wasilale usingizi wa pono. Ongea na madaktari kabisa wache bromo. Kitanza kali, serikali fungua domo. Tunakujua ni kali, si tunataka yaliomo. So nadika mistari na kwanza kujipa promo. Wanauza mwili ni wakubwa paka makamo. Kiangalia vizuri, kiumri chini ya miaka 15. Kita kuna kabila, simpari wala mzaramo. Kita kuna bikira, ukizamo na kutaimo. Mambi!
Kibish tunasonga, inakazia kama songa. Kibish nyoza mashabiki mtani mtasponga. Usiwe mbishi ngoma noma, wamusha diwa kwanza, Alpha na Omega. Usiwe bish goma, ni track soma. Yasho hadi wabwa kata my friend goma. Bongo hadi ulaya with empire na wachoma. More flames, more fire, more money, more maker.
Zilo tepe menilea toka mtoto. Astoling zopitia so kichoto. Never flow wapinzani tumbo joto. Never flow wapinzani tumbo joto nigga. Wanna dance punch it is in your face. Atu weza tuato dogo wana copy. Mziki kazi so maneno kwa shabik. Mziki kazi so maneno kwa shabik nigga. Wana DCC wenzao tunachora. Tana boka tu wachape tu bakora. Zilo tempa uku wakuna kurara. Mziki kwetu siya tufanyi masyara.
Hakuna kulala kitemi kama kibacha. Kuna matata sina usemi siwezi ribwata. Kuna kuacha mziki menilisha limbwata. Kuna kusimama wezi msoto acha. Wete mbea mundo wabato tatuza msata.
Kibish tunasonga, inakazia kama konga. Kibish nyoza mashabiki mtani mtasponga. Usiwe mbishi ngoma noma, wamusha diwa kwanza, Alpha na Omega. Usiwe mbishi goma, ni track soma. Yasho hadi wabwa kaza my friend goma. Bongo hadi ulaya with empire na wachoma. More flames, more fire, more money, more maker.